Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abahanuzi n'abami. Tugeze ku gice cyacyo cya 44. Daniyeli mu rwobo rw'intare. Igihe Dariyusi w'umumedi yimaga ingoma yari isanzwe ifitwe n'abami b'Abanyababuloni, yabanje kuvugurura imiterere y'ubutegetsi. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose. Kandi abaha n'abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami ngo umwami adapfirwe ubusa. Ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we. Ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Icyubahiro Daniyeli yahawe cyabyukije ishyari ry'abatware bo muri ubwo bwami, maze bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli. Nyamara bamubuzeho impamvu n'imwe, kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Imyitwarire izira amakemwa ya Daniyeli yakomeje gukaza ishyari ry'abanzi be. Byabaye ngombwa ko bahamya bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bajya inama, maze bacura umugambi biringiraga ko uzabashoboza guhitana uwo muhanuzi. Biyemeje gusaba umwami gusinya iteka bagombaga gutegura ryasabaga umuntu uwo ari we wese mu bwami bwe kutagira icyo asaba Imana cyangwa undi muntu utari umwami Dariyusi mu gihe cy'iminsi 30. Kurenga kuri iri tegeko byagombaga guhanisha uwaryishe kujugunywa mu rwobo rw'intare. Nk'uko babiteguye, abo batware bategura iryo teka maze barishyira umwami Dariyo ngo arishyireho umukono cyangwa ikimenyetso cye. Mu rwego rwo kubyutsa ubwibone bwe, bamwemeje ko ishyirwa mu bikorwa ry'iriteka bizamwongerera icyubahiro n'ubutware bikomeye. Kubwo kutamenya umugambi uhishwe w'ibikomangoma, umwami ntiyasobanukiwe ubunyamanswa bwabo nk'uko bwagaragaraga muri iryo teka, maze yemera amagambo yabo yo kumushyeshya, ashyira umukono we ikimenyetso cye kuri iryo teka. Abanzi ba Daniyeli bavuye imbere y'umwami Dariyo bishimye cyane kubera umutego bari bateze umugaragu w'Uwiteka. Ubugambanyi bumeze butyo bari bakoze, Satani yari yabugizemo uruhare rukomeye. Umuhanuzi Daniyeli yari umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bwami, bityo abamarayika babi batinye ko ububasha bwe buzaca intege ubutware bafite ku batware bo muri ubwo bwami. Abo bakozi ba Satani nibo bari bateye abatware kugira igomwa n'ishyari. Abakozi ba Satani kandi nibo bari bacurishije umugambi wo kurimbura Daniyeli, kandi abatware kubwo kwitanga bakaba ibikoresho by'ikibi bashyize uwo mugambi mu bikorwa. Kugira ngo bagere ku ntego y'umugambi wabo, abanzi b'uyu muhanuzi bishingikirije ku kuntu Daniyeli yumvira amahame adakebakeba, kandi ntibibeshye ku buryo babonaga imico ye. Daniyeli yahise abona umugambi mubisha muri uko gutegura iryo teka, ariko ntiyigeze ahindura imikorere ye na hato. Kuki se noneho yari kureka gusenga, kandi ari cyo gihe yari abikeneye cyane? Yari guhara ubuzima bwe ubwabwo aho kugira ngo atakaze ibyiringiro by'uko Imana ari yaboneraho ubufasha. Yakoraga inshingano z'umutware mukuru atuje, kandi isaha yo gusenga yajyaga mu cyumba cye agakingura amadirishya yerekeye Yerusalemu nk'uko yari asanzwe abigenza, maze agasenga Imana yo mu ijuru. Nabwo yagerageje guhisha igikorwa cye. Nubwo yari azi neza ingaruka zo kuba indahemuka ku Mana kwe, umutima we ntiwigeze udohoka. Imbere y'abacuraga umugambi mubisha wo kumurimbura, ntiyari kwemera ko bigaragara ko umubano we n'ijuru uri mu kaga. Mu bintu byose umwami yari afitemo uburenganzira bwo gutegeka, Daniyeli yarumviraga. Ariko yaba umwami cyangwa iteka yaciye, ntacyashoboraga kumuteshura ku kuba indahemuka ku mwami w'abami. Uko niko umuhanuzi Daniyeli yavuze ashize amanga, ariko atuje kandi yicishije bugufi, ko nta butware bwo ku isi bufite uburenganzira bwo kwitambika hagati y'umuntu n'Imana. Nubwo yari akikijwe n'abasenga ibigirwamana, yari umuhamya udahemuka w'uku kuri. Uko yayobokaga ibitunganye ashiritse ubwoba, kwari umucyo urabagiranira mu mwijima w'icuraburindi mu by'imico mbonera warangwaga muri urwo rugo rw'abapagani. Kuri iyi si ya none, Daniyeli ni urugero rwiza rwerekana ubudahemuka no gushirika ubwoba bya Gikristo. Abatware bamaze umunsi wose bitegereza Daniyeli. Bamubonye inshuro 3 ajya mu cyumba cye, kandi bamwumva gatatu arangurura ijwi rye asenga Imana. Mu gitondo cyakurikiyeho bajyanye ikirego cyabo imbere y'umwami. Daniyeli umutware w'umwami kandi wari wubashywe cyane kandi wiringirwaga, yari yasuzuguye iteka umwami yaciye. Bibukije umwami bati, mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe wasabye nyagasani ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami yarasubije ati, narabitegetse kuko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Bafite ishema n'isheja ryinshi, noneho babwiye Dariyo iby'imyitwarire y'umujyanama we yiringira cyane. Bateye hejuru bati, Ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda ntakwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga gatatu ku munsi. Igihe umwami yumvaga ayo magambo yahise abona umutego bari bateze umugaragu we ukiranuka. Yabonye ko atari ishyaka ry'uko umwami agira ikuzo n'icyubahiro, ko ahubwo ishyari bari bafitiye Daniyeli ari ryo ryabaye intandaro yo gutekereza rya teka ry'umwami. Umwami yari irakariye cyane kubera uruhare yari yagize mu kibi cyari cyakozwe, maze ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira. Abo batware barogoya umwete umwami yari afite, maze bateranira umwami baramubwira bati, nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nubwo iryo teka ryari ryaciwe huti huti, ntiryahindukaga kandi ryagombaga gushyirwa mu bikorwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ubwe ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya guheka. Imana ntiyabujije abanzi ba Daniyeli kumujugunya mu rwobo rw'intare. Yemeye ko abamarayika babi ndetse n'abantu b'abanyabyaha batyo basoza umugambi wabo. Ariko ibyo yabyemereye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo kurushaho kugaragara, kandi no gutsindwa kw'abanzi b'ukuri no gukiranuka kurushaho guhama. Umuhimbyi wa Zaburi yarahamije ati, Nukuri umujinya w'abantu zagushimisha. Zaburi ya 76, umurongo wa 10. Satani yagombaga gutsindwa binyuze mu butwari bw'uyu muntu umwe wahisemo gukurikiza ibitunganye aho gukurikiza amategeko y'abantu, kandi izina ry'Imana ryagombaga gukuzwa ndetse rikubahwa. Mu gitondo cya kare kare cy'umunsi wakurikiyeho, umwami Dariyo yihutiye kujya ku rwobo rw'intare, maze ageze hafi yarwo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, Yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Ijwi ry'umuhanuzi Daniyeli ryarasubije riti, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami ahera ko anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo barize Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Nuko itangazo ryongera gutangwa n'umwami w'umupagani rihesha ikuzi Imana ya Daniyeli rivuga ko ariyo Mana nyakuri. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, Amahoro agwire muri mwe. Nshyize witegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Duhereye ku gitekerezo cyo kurokorwa kwa Daniyeli, twakwiga ko mu bihe by'ibigeragezo n'amakuba abana b'Imana bakwiriye kuba nk'uko bari basanzwe, igihe ibyo bari biteze byarabagiranaga umucyo w'ibyiringiro, kandi n'ahabakikije huzuye ibyo bashobora kwifuza byose. Daniyeli wari mu rwobo rw'intare ni wa Daniyeli wahagaze imbere y'umwami ari umutware mukuru w'abatware b'igihugu kandi ari n'umuhanuzi w'isumba byose. Mu gihe cyo kugeragezwa kwe gukomeye cyane, umuntu ufite umutima ushikamye ku Mana azakomeza kuba nk'uko yari ari mu gihe cyo kugubwa neza, igihe umucyo no gukundwa n'Imana n'abantu bimumurikaho, ukwizera kugera ku bitagaragara kandi kugasingira ukuri guhoraho. Ijuru riri hafi cyane y'abababazwa bazira gukiranuka. Kristo ahuza inyungu ze n'izabe b'indahemuka, ababarana n'abera be, kandi umuntu wese ukoze kubo yitoranyirije niwe abakozeho. Imbaraga iri hafi kugira ngo irokore umuntu kwangizwa k'umubiri, iri no hafi kugira ngo imukize ikibi gikomeye, itume gukomera ku bunyangamugayo mu bibaho byose no gutsinda kubw'ubuntu bw'Imana bishobokera umugaragu w'Imana. Imibereho ya Daniyeli nk'umutegetsi mu bwami bwa Babuloni n'ubw'Abamedi n'Abaperesi ihishura ukuri ko umuntu ukorera inzego za leta cyangwa umunyapolitike atari ngombwa ko aba umuntu utekereza cyangwa ugena ingamba za politike gusa. Ibiramambo ashobora no kuba umuntu uyoborwa n'Imana ku ntambwe yose atera. Daniyeli wabaye minisitiri w'intebe w'ubwami bwari bukomeye kurusha ubundi ku isi, yari n'umuhanuzi w'Imana kandi yakiraga umucyo uturuka mu ijuru. Ibyanditswe byahishuwe bisobanura uwo muntu wagiraga ibyo ararikira nkatwe bikavuga ko yari inzira amakemwa. Igihe ibyo yakoraga byasuzumanwaga ubushishozi n'abanzi be, basanze nta nenge n'imwe ibirangwamo. Yari icyitegererezo cy'uko umukozi wese yahinduka igihe umutima we wahindutse kandi wejejwe, ndetse n'igihe impamvu zimutera gukora zitunganye mu maso y'Imana. Gukurikiza iby'ijuru risaba udakebake babizana imigisha yo kuri iyi si ndetse n'imigisha y'iby'umwuka. Nubwo Daniyeli yari akiri umusore, kudahuzagurika mu kubaha Imana kwe, kutadohoka ku kwitegeka kwe binyuze mu bupfura bwe butangaje n'ubunyangamugayo bwe, byatumye atona kandi akundwa n'umutware wari umushinzwe. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 9. Iyo mico kandi niyo yaranze ubuzima bwe bwakurikiyeho. Yazamutse mu ntera mu buryo bwihuse aba minisitiri w'intebe w'ubwami bwa Babuloni. Mu gihe cy'ingoma z'abami bagiye basimburana, mu guhanguka kw'ishyanga ndetse no mu kwima k'ubundi bwami bwategekaga isi yose, ubwenge bwa Daniyeli gukorera igihugu kwe neza, urugwiro rwe, ubugwaneza nyakuri bw'umutima, kuba indahemuka ku mahame no gukorana ubushishozi byari bitunganye rwose ku buryo byabaye ngombwa ko n'abanzi be bahamya ko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Daniyeli yubashywe n'abantu bamuha inshingano zo kuyobora mu gihugu kandi bamushinga n'amabanga y'ubwami. Kandi yubahishijwe n'Imana nk'uyihagarariye, ndetse yahishuriwe byinshi by'amayobera bijyanye n'igihe kizaza. Ubuhanuzi bwe butangaje nk'uko bwanditswe mu gice cya 7 kugeza ku cya 12 by'igitabo cye, ntibwumviswe mu buryo bwuzuye n'umuhanuzi Daniyeli ubwe, ahubwo mbere y'uko imihati yo mu buzima bw'irangira, yahawe ibyiringiro by'umugisha ko ku iherezo ry'ibihe, mu gihe gisoza amateka y'isi, azongera kwemererwa guhagarara mu mugabane we. Ntabwo yahawe gusobanukirwa ibintu byose Imana yari yarahishuye bijyanye n'umugambi wayo. Ku byerekeye ubuhanuzi yanditse, yahawe amabwiriza ngo ubumbe igitabo ugifatanishe ikimenyetso. Ibyo byagombaga gufatanishwa ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Umumarayika yongeye kubwira intumwa y'Uwiteka ikiranuka ati, "Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira." Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 wa 9 n'uwa 13. Igihe twegereza iherezo ry'amateka y'isi, ubuhanuzi bwanditswe na Daniyeli budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe, kuko buhuje n'igihe turimo. Ibyo Daniyeli yahanuye byahuzwa n'inyigisho zo mu gitabo giheruka cy'isezerano rishya. Satani yateye abantu benshi kwizera ko imigabane imwe y'ubuhanuzi bwa Daniyeli na Yohana umuhishuzi idashobora kumvikana. Nyamara isezerano rirasobanutse ko umugisha udasanzwe uzaherekeza kwiga ubwo buhanuzi. Amagambo ngo abanyabwenge bazamenya yavuzwe ku byo Daniyeli yeretswe byagombaga gukurwaho ikimenyetso mu minsi ya nyuma. Naho ku byahishuwe Kristo yahaye umugaragu we Yohana kugira ngo biyobore ubwoko bw'Imana mu myaka magana menshi, hatanzwe isezerano ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3. Kuguhangwa no guhanguka kw'amahanga nk'uko kwagaragajwe neza mu gitabo cya Daniyeli n'iki byahishuwe, dukeneye kumenya uburyo icyubahiro cy'isi n'ibigaragara inyuma nta gaciro bifite. Mbega uburyo Babuloni n'imbaraga zayo n'ubwiza bwayo isi turimo muri iki gihe itigeze ibona yahangutse burundu. Abantu bo muri icyo gihe babonaga imbaraga n'ubwiza bya Babuloni bihamye rwose kandi bizahoraho. Babuloni yashizeho nk'uburabyo bw'ibyatsi. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 10. Ni nako ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki n'ubwa Roma byahangutse. Uko ni nako ubwami bwose butubakiye ku Mana ngo bibubere umusingi buhanguka. Ubwami bwomatanye n'umugambi wayo bwonyine kandi bugaragaza imico yayo nibwo bushobora kurama. Amategeko y'Imana niyo yonyine ahamye isi yacu ize. Kwigana ubushishozi gusohora k'umugambi w'Imana mu mateka yaranze amahanga ndetse no mu ihishurwa ry'ibigiye kuzabaho, kuzadufasha guha ibyo twabonye n'ibyo tutabonye agaciro kabyo nyakuri, ndetse no kumenya intego nyakuri y'ubuzima. Bityo rero nk'uko Daniyeli na bagenzi be babayeho, turebye ibyabayeho mu mucyo w'igihe kizahora w'iteka, dushobora kubaho turangwa n'iby'ukuri bitunganye kandi biramba. Bityo kubwo kwiga amahame y'ingoma y'umwami n'umukiza wacu, ya ngoma ihiriwe izahora w'iteka, dushobora kuba twiteguye maze tukazinjirana nawe muri iyo ngoma ubwo azaza.